Exclusive vibes on lemostafrica.com.
Ndireba mac and bean kuma cappuccino Kulinga lila mume ndira nire chaka chino Kupanda ndalama ndi ululu watino Nani ndi mafuna zima visaji ndi moskino Ndipange bwanji pamene pandilo wele kutinda Fokudi ndalama zili muntaka ndi galime Ndipange bwanji dikaleba mofesi wasuti Ndipange za chakuja japansi ulo palilime Hasuti kupanga palibebo zogona Pakati paziminga ndi njuchi palizonona Ndikale homona kumaso episode Sona kujugula nawe tiko samango digila sona Koyambira zose ndi kumpungu Mpungu, 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 mpungu Saga zapita pano ndine mpungu Mpungu, 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 mpungu Kuyonela patari Kemu timasewela pamwamba ngati mpungu Mpungu, tashoka naso kutari Sima funika matisipini ngati mpungu Konde ndati ndije kukaganja Kulinga lila kodi chaka chinochi ndi sanja Pleba mene struggle yake mamuyanja Tose dima kufuna kutupai ndi kunyanja Kwimba ndi nayamba pa desk ndi temba Pa break it uguja mandasi freeze sali 10 pa Ndima kumbugila break ya 20 minutes Ima color after mathematics inta with 10 pa Yemwe ali mpungu nde kutindi visionary Azapanga zetu zazi kuli before the obituary Mabempelo kwa mulungu very necessary Kuli masukulu ambili mpungu The legendary Koyambira zose ndi kumpungu Mpungu, 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 mpungu Saga zapita pano ndine mpungu Mpungu, mpungu, mpungu